Ulonivunja mimi kwa mbavu, kwa kiuno chako mama wazimu. Oni mwagisha mate kipumbavu, siwezi simama mama sina nguvu. Ai mama, baby when you waste. 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 Boys in the mood, wanna
cheza ngoma ya.
Even you,
cheza ngoma ya.
Kwa mambo iko sawa.
When you call me baby, I know you love it, but never I call you shit.